All hail the king. Your speakers have been invaded by DJ Jerry K.E.
Kimamba on the beat. Oh, baby. Ukini kusanyanga nyanga wenzako usijiwezi. Nikipofu na papasa juu yako. Naisi ya kuna amani sikupona nyumbani. Moyo unajawa tafarani. Kuchikwichi tumbani aziishi kichwani. Hasa pale ukiwa mbali nami. Tuche ya kuni kwa kishindo jiko lako ni mimi. Unipe joto joto bezi kwenye baridi. Tangangana nawe nitabaki nawe sitokuwacha mpweke. Shika shike lile usiniache mimi chunga siniteke. Hani mikwa kuna zimbata. Kitafune unavyo utaka. Kiuno sindi machakacha. Terebuka unavyo utaka. Hey.
Yoneshe, yweke, tepeke.
Niponye ponye bebe.
Yoneshe, yweke, tepeke.
Lobo.
Kwa mwenye kujisi mororo. Ila ukilia we atakula na kosa hamu. Kwa mwenye kujisi dororo. Ukiwa karibu na mie najiona bora. Lakini ukiwa mbali baby baridi linachoma. Uwepo wako we na mie umetia fora. Wendo daktari darling nikitaka kupona. Hey, hey, hey. Unaniweza weza. Unaniweza weza.
Follow me on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Jerry K.E.
Jerry, Jerry, Jerry.
Even the government agrees. He's a dangerous DJ.
Sitamani mwengine, wala sidhani kataweza kutokea. Mana mambo yako moto, moto, moto. Bito shetani mwingine. Maneni ya watu nisha zwea. I don't care. Kila kukicha choko 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 choko. Unavyo nipara. Tunanene pa mie. Penzi lako na tinga na ringa na bembea. Kina chokufa. Usisite nambie. Wako niko radhi. Hata zege ni bebe machinga ni nadishe. Ukiwa karibu na mie najiona bora. Kinu kiwa mbali bebe baridi na choma. Uwepo wako we na mie umetia fora. Wendo daktari darling nikitaka kupona.
Shukuru Mola kanijalia mrembo wa sura hadi tabia na kila sababu kujivunia yeye. Yani kila kona umetimia. Napenda mano kato kinukia. Ukinigusa ndo nazimia yeye. Yani kama ndege hawanae. Tuotele na tupae. Kwenye kiota tukakae. Ninawe uje ni kubebe wa shangae. Mwenye uchungu wa kazae. Tukicheza kuche kuchi na hotae. Ninawe unakula pia wala unafito. Chuchuza kunitoa majicho. Hata uvegunia bado uko simple unapendeza. shepu sinia, kiuno kijiko Chumani wani kama diko diko Kifungua koki, yani ni mafuriko Meniweza, kuma baby te amu
Zabima, nikiwa bongo nimefika mpaka china tutu Zipuka kishungi nimezima Kamenipa lunch nimekula mpaka dina gay Santana, Santana Kitandani maji maja na pambana Kana inama, kana inama Kana voyo kota kama uwasama Pasa
kwiri kwiri, siko pesh Na mupa mbiri mbiri, sina break, sina break. Na kadundisha mwiri, kitenes, kitenes.
Kameni chiri giri, mara chesu Sani yoneshe ya richo kupa mama Sugua 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 Sugu, sugu, sugu
Mama we
Sugua Sugua
Sugua
Sugua
Sugua
Sugu, sugu
Ta, kefenda pini pini ama kitata Kupakwa chini chini ama kwa ngoko Golisa pini pini ama kimako Chenga mwilini, nini yoni boko
Amake!
Udi, 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 udi Udi, 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 udi Katoto kako gudi, gudi, gudi Mudi, 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 mudi Navyo katafuna kama fudi
Oh yeah, katoto yani dosalale
Hey, dosalale
Nakapa fishi kambale
Hey, wakambale
Kibidu, bidua
Oh, bidua
Pindu, pindua Yani naka chimbu chimbua Nambandika pandua Odatate Yani kama gaga limekoma kwenye gu
Sugua 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 Sugu, sugu, sugu
Mama we
Sugua Sugua
Yes she
Oh you
Konde boy
Chuku chuku ni sosomole Mina ninginia Kumarati ni popole
On the beat Follow me on Instagram, Facebook and Twitter At DJ Jerry K.E.
Mina kuzimia Sizinguwe unisumbuwe wewe Mapenzi yetu Ya mimi na wewe tu Usisikize watu Wananungwa mbae
Sinifanyi kitu na boxi Usiku nipe shoti Ama ishiki magoti Nileweshe mkomboti Mimu zako imeshankolea My baby boy Ukenda zako minta nyongonye Mimu ukienda zako minta nyongonyea
Acheli za
Baby unapenda vya giza giza kama ujanizo we
Ataji waliza
baby Manaraha ya kuingiza ujue inapotoke
Acheli za
Unapenda vya giza giza kama ujanizo we
Ataji waliza baby
Mama unafanya tembo Kutuwa nadindisha mkonga Wando kiboko ya warembo Wale wanaojipitisha kitonga Penye dhiki na shuruba Pike kono ulini kumbata Piki piki upande uba Upote lipo kanifuata Na bado wananita mzugaji Sikizi hata yako mahitaji Sina biashara mtaji Ulisema mola ndo mpaji Kona nipande tumwage mbolea, baby Oh, oh, ah Ukitaka tena tutaendelea Oh, 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 oh Shamba mwaga maji ni mwage mbolea, my baby Oh, oh, ah Ukitaka tena tutaendelea
Acheliza
Baby, unapenda kwa giza giza Kama ujanizo, eh
Acheliza
Mina washwa pabaya Baby Muzako mina washwa pabaya Kiyuchu kuzi Ukini gusa gusa mihaya Baby Muzako mina washwa pabaya Kiyuchu kuzi Ukini gusa gusa mihaya Watu mtoko Mihogo bichi koko Nideke zeki toto Kachumbari kwa kiwiko I wanna be solo Na unifanye utakavyo Baby give me some more Ziteke zangu isia I wanna be solo Na unifanye utakavyo Baby give me some more Ziteke zangu isia Chele usinipe mjuya Mbache pele tuliza pupa
Follow me on Instagram, Facebook and Twitter at DJ Jerry K.E.
Tiketi na shovu njakiti leo na kesha kilidoni Nitwange, nipepite, nisage, nitekichi Nikande, niumuke, kilima, nipandishe Kibi na koi koi hai, kiwi na pori pori hai Naringa jori jori hai, naringa jori jori Nitekichi, nitekichi
Shida.
Shida.
I know you're gonna feel my vibe tonight. kwanza kako simple simple akanaga maku kana vitimpo timpo uko nyuma kichugu ati kako simple simple hakanaga maku kana vitimpo timpo uko nyuma kichugu. Iyo nguo kama naiona, naiona kwa tabu inavyoingia, fundi kakosea kushona, kushona hata kichwa kiwezi ingia. Inabana,
na na na,
sema tena inabana.
Jerry, Jerry,
na na,
Jerry.
Inabana,
na na na,
wote inabana.
Chimianso, lutemia rwalis, nito, obachi kwasa, rembo, kari nabigambo, anjagazaru, amerao.
Inabana tight in yo, yo, baby style yon kwa funyo, gala wana punch you, got your labo, knock, 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 knock out, eh.
Put your body on me, go down low, let me say, eh. Let me say,
yo, choose it in yes, chili manjaro, tiko, fetu bere.
Sigira para pam pam pam, dona no chibu de. Oh yeah, platinum. Hey, atu na penda koni, kikupa mpaka moni. Niki pekenya pekenya, nisiwai nichene. Atu napenda koni, kikupa mpaka moni. Niki pekenya pekenya, nisiwai nichene. Kikuju mundo moni, tachi tachi kiononi. Nuna tekenya tekenya, na kufanya ulewe.
You must see chocolate monster. Contemplate on that, and baby, better write for me and show me that you're mine. Oh, oh. I'ma go downtown for ya. Call your king, put the crown on ya. And baby, take your time.
Follow me on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Cherry.
So show me a kid from your kumba mama. And put your tama, come in as a ma. Niko pigia chenga kwa dana dana. To a funge kele.
Ni usiku mchana, jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama, tuwafungie kelele. Wana wanao,
when they grow the freak up, it's the one and only DJ Jerry K.E.
Swajabu kushindwana vijembe moja kumoja kame kuibia figo mama. Kichofunguni so nishagoma kunama. Nishakata utumwa shika msini za konenda. Silete noma, punguza mzuka. Pisi za rusha zinapendaga kama vita, yeah. Kwa chana ndota juta utadhani ugomvi na Hitler. Bato laki mbio zako tazikumbuka. Na kuomba sana ka kwa chana tuachane ka watu wazima. Soma noma utasema ndo watu wa kwanza kwa chana. Awo mwisho kupendana, undo mfano kutemana. So milima sini watu pengine tutakutana.
Sira pole pole. Pole pole, dunia nataka stara pole pole.
in case you don't know. He strikes like Maradona, like Maradona.
Nendo salama, wasalimie habimane wako mwenye bichi. Weza kuna mpanyama, haitumia na ileta kama kiwa bichi.
Ja 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 ja
For your love, I go fight like your sinner. Hata kama nikiwa nguvu sina, kupe kila kitu, baby. Mchana kwa siku, baby. Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu, baby. Mchana kwa siku, baby. Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby. Sata kiss long up a wine.
Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja.
No, no, no.
Jaja, yo puti jaja.
No, no.
Jaja, yo puti jaja. 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 Jaja, yo puti jaja.
Kamenitekenya, kamenigusa kunako, eh, kunako. Kanipekenya, kamenipofua macho, eh, macho. Kanafanya makusudi, kama kataki pipi. Kanafanya na kwenda rudi, boda boda piki pipi. Kanipekenya, kanipandisha midadi, nikimuona begi azikadi. Moyo mpasuko radi, mapigo mbio bila ya idadi. Chepula kela nikiminaji, mtoto nani malizia mtaji. Akili kwa keasi chaji, natapa tapa kama mfamaji. Teke tekenya,
tekenya.
Kani teke tekenya,
tekenya.
Haminishika kwenye paja,
tekenya.
Na mtaja taja,
tekenya.
Teke tekenya,
tekenya.
Kani teke tekenya,
tekenya.
Haminigusa kwenye kwako,
tekenya.
Yani mara uko mara hapa,
tekenya.
Hamini tekenya, tekenya katoto. Tekenya katoto, kani tekenya, tekenya katoto.
Mari boy,
tekenya, tekenya katoto.
Nikika tekenya, kana tekenyeka, yani kana cheka cheka. Kameni tekenya, kana vutetemesha. Wamikitonga sekenke na sereleka.
Tekenya,
mikono juka na mabao.
Tekenya,
upepo suku mangalao.
Tekenya,
ukizungusha mama na pagao.
Tekenya,
adibiri kala mwaga kahawa. Ukikati kakigugumizi. Masai kanipadawa nisha tafuna mizizi. Wanikatisha kichizi chizi. Yani natapatapa na shindo kupiga mbizi. Penda mkongo, ukunja mikono. Tuende taratibu kama kono kono.
Kukukishingi, shingi, kukukishingi.
Kama muzika goma kwenda.
Kukukishingi, shingi, kukukishingi.
Kizombi nina toka milenda. Kanitekenya,
tekenya,
tekenya. Kaniteke, tekenya,
tekenya.
Haminishika kwenye pacha.
Yeah, yeah.
Pinda mugongo ni bebe, nisije nikadondoka. Oh na 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 na.
Jani na pita pita, samahani sister. Macho kama unanita, mekorea shisha. Mwaga mapicha picha ya sambai insta. Yani kesho kukicha, jana kama fita. Suruari, pare, viatu, kule. Silare, lare, kam kao tule. Jotu kufunze kozi ambazo wezi kupewa shule. Jotu kutunze baby, wezi fanya kazi ya bure. Ukiwa na king, agiza tutaletewa. Kiwa queen, kwenye yoto tapepewa.
Follow me on Instagram, Facebook and Twitter at DJ Jerry K.
Atama baby apokat, baby apokat. Atama bubu wanatoaga sauti. Baby apokat, baby apokat. Ata jambazi suguri na pigaga saluti. Stop. Tuende taratibu kama unasinzia.
DJ Jerry on the mix. On the mix.
Akiwa kalibu unakumbatia.
Jerry. Jerry.
Tuende taratibu kama unasinzia.
Yumba.
Anasei.
aliye karibu na kamatia
yumba
anase
yumba
funga
funga mishkaki funga na opaki rumba taki taki lore gumba happy yumba juu yumba chini yumba katikati yumba yumba mwili kama umelegea nati samani nambo na yopiga haipatikani umepotea uliza google takupara mani kama unachuki otamba opaya ngani hapa suwe aldi wengie ukae ndani bado na wagongea gongo na komalia mchongo na shushia vigongo mevalia usongo goma goma msondo uongo anajua mungu mwenye mbingu aldi na udongo mseka sema sense magosha mpera mpera na mbeba sanchoka na nyuma kafunga tila
kili asema baby ya pocket ata mabubu wanatoaga sauti baby ya pocket ata jambazi suguri na pigaga sauti
twende taratibu kama unasinzia
yumba yumba
akiwa kalibu na kumpatia
yumba
yes it is
it's the skills on the mission that is yanta na mshia
yumba
anase
yumba
aliye karibu na kamatia
yumba anase yumba
the way you touch me nobody got it though the thing that you give me nobody have it though wengine wanajiuliza why you love me so baby let's go to Ibiza what you waiting for now your love so special baby you the top of my money Nitakupenda leo kesho, baby Favorite of my mommy Now your love so special, baby You the top of my money Nitakupenda leo kesho, baby Favorite of my mommy You got me feeling like Oliver Twist
Joseph's sign It's now Oliver. Time for some serious African music
You got me feeling
music.
Like Oliver Twist, oh Oliver You got me feeling like Oliver Twist, oh Oliver You got me feeling like Oliver Twist
Jerry
Yeah, shit
Jerry
You got me feeling like Oliver Twist TMX Money Tapu TMX
Alo Maja, Alo Maja, I no go down my baby Alo Maja, Alo Maja, Alo Maja, I no go wrong my baby Alo Maja, up to date, oh up to date She no need no validation Now every day she do upgrade She no get no expiration I want more, 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 more Oh yeah, give me more, 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 more Got me feeling like Oliver Twist Oliver Twist Got me feeling like Oliver Twist Oliver Twist She got me feeling like Oliver Twist Oliver Twist She got me feeling like Oliver Twist Oliver Twist Oliver Twist Your body got me feeling like Oliver Twist
Now show me quarantine, quarantine, quarantine moves. Yes, quarantine. Now what's your quarantine? Quarantine, quarantine moves. Yes, quarantine. On the left, to the right. One, two, three, four, then five. Nay, nay, that's right. Do the wacko jacko now slide. Now show me quarantine, quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. Now, what's your quarantine?
Ooh.
Quarantine,
okay.
Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right. One, two, three, four, then five, okay.
Nay, nay, that's right. You the wacko jacko, now slide.
One clap, two claps. Shingo, panyo na itupa. Nama, inoka. Kiuno, kamo na kisusa. Sometimes na boeka.
Quarantine.
Nanuna na cheka.
Quarantine.
Weekend ni vibweka.
Mitungi tunapomeka.
Follow me on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Jerry KE.
What's your quarantine? Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right. One, two, three, four, then five.
Nay, nay, that's right. Do the wacko jacko, now slide.
Okay, stop. Take a selfie. Insta, Snapchat, Kote post it. And then drop. Kicho cozy, ringa ukomeshe mabitozi And then run, 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 run. Halafu time
turn, 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 turn the G.
Now show me quarantine, quarantine, quarantine moves, yes, quarantine. Now what's your quarantine? Quarantine, quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right, 1, 2, 3, 4, then 5. Nay, nay, that's right. Do the wacko, jacko, now slide.
I can transform your robot. Nico control, carry mod. Your hands, your neck. Now round and round and wait. Mara take time.
Don't rush, don't rush, don't rush.
Be challenge vya mito.
Don't rush, don't rush.
Karantini yangu mina machizi.
Cheesy.
Niku party na usingizi. Ukisikia tangawizi. Tunasogeza nyungu ni mafukizi.
Ama adiba, ama adiba. Wala, wala, kakwa madiba. Ama adiba, ama adiba. Wala, wala, makida kida. Now, show me quarantine. Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. Now, what's your quarantine? Quarantine.
Okay.
Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, on the right.
Nataka kuja gitu, anajua napikaga vitu special.
Special for you.
Shikome on the phone, anakuja gitu. Nataka kuja gitu, anajua napikaga vitu special. Special for you.
Hey.
Ewe unanizimaga michechetu.
Hey.
Tuliza akili
mwetu.
Ukinipa usiku nipe mpaka kesho. Kesho, kesho, kesho. Hey. One time. Show me what your mama is, yeah, yeah. Two time, I put up my money. You
nita gane go bebe ube mechu.
But you know I like it.
Nita gane weneshe utembe kwa migu.
You know I like it. Nita gane go bebe ube mechu.
But you
know I like it.
I give you everything when I do my things with you.
You know I like it.
Mama inoka njao mkope tuzo. Mapenzi ya mekaza gongere na nyundo. Waswahili na maneno yenye vundo. Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo. I say she's my future. Sweet mambucha. Wanga utajuta. Kaika ukuta. Nampa taratibu nampa puta. Puta napenda mwendo kanyage mafuta. Nitaka nigo bebe ube mechu. But you know I like it. Nitaka tuendeshe utembe kwa migu. You know I like it. Nitaka niko bebe upembe ju. But you know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it.
Kwa hawa fati mbwa wa uswahilini. Tena koko hawa ngati. Kuna marashi mwilini. Wao shombola samaki. Ya kwa konyuzi tisini. Sao zinafika mpaka laki. Tuna wachoma kama nungu nungu. Wanakesha kama sungu sungu. Bedi Jackie Chan mtundu. Adina kuimbi ya kizungu. Girl, you have that thing and I call you pin. Girl, you motivating a liar. And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife. Girl, you have that thing and I call you queen. Girl, you motivating a liar. And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife. Mommy, baby, cool it down. I love the way you put it on the dance floor. So clean when you do the dance, so I know. I just want beside you. Give me that, my baby wife for you. Yeah, 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 yeah.
bad girl, how you at my single? Make you my queen cause I'm single. That's how the thing go. You know it takes two to tango. Cause I be praying every day and night too. Say make you come my way. Thank you, my love. I bless the day that you I got found that you. Thing then I call you queen. Yeah, you motivate in my life. Baby, I'm your king, then I get you a ring. Cause I wanna make you my wife. Yeah, you got that thing then I call you a queen. Yeah, you motivate in my life. Oh, baby, I'm your king, then I get you a ring. Cause I wanna make you my wife. Yeah. Mommy, baby, cool it down. I love it when you put it on the dance floor. So clean when you do the dirty wine, oh. And just right beside you.
Give me that, my baby wine for you. Yeah, 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 yeah. Give me that, so that you want for.
Follow me on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Jerry K.E.
I'm a kanda banana.
Suraya pesa, sauti ya mitonyo, natafuta sio kibisho. Wanga wanateseka, na kuchonga midomo, sijali na wafungia vio. I make million, million, the more you hear, the more I make more billions. Yeah. Witcha man, chile man, niko omane na kula zangu birian. Wanaroga upate kidogo, ukipata wanakuwa mbogo. Kumbe wanakula mba kisogo, amwaka huu watutaki shogo. Atucheki na kima tusijevuna mabu. Ukikosa heshima ujue na kuzingu. Mke na mpa pesa we unaleta mau. Sa ukijilengesha nikikamata na uu.
Mama kamba wana niloa. Mozi pene kata paloa. Mama kamba wana niloa. Mozi pene kata paloa.
Jerry, Jerry.
Wai mona abi onda teile. Mako,
Mako.
Wai mona abi onda teile. Atipa distance.
Money to I say Arieko juu mfate uko juu singoje na utapo fika juu kaza kamba usilege.
Tanzania inatetema, oh inatetema. Zambia inatetema, oh inatetetetema. Mabanista stamp paka Wisconsin, paka chicha, vista paka twitch.
Yo, I'm a ghetto, I'm a hero. Call me Willow, check it still out. Ipeza kuwa mia bila zero check. Sasa naito hero. Read between the lines, hater, I'm a hooligan. This shit is flammable, you better run.
Mude ina janja muga tukibao.
Mama kamba wana niloa, mozi pene kata paloa. Mama kamba wana niloa, mozi pene kata paloa. Mako, polo, wai mona abi onda teile. Mako, polo, wai mona abi onda teile. Akipa distance, akaba distance.
They're not ready. Step up in the place, they drop the confetti. They're not steady, nah, nah, they're not steady. I've been with the KK, I ain't talking Betty. But money never rule the man. The girl don't wanna do the man. Pull up in a new sedan, goddamn sue the man. I apply pressure on those that I pressure. And those that I tesha, they event guy fisher. Mama, mama, have you noticed? I've been pushing for this. From a bucket list of raps, I've been trying to flow this. They won't try to blow this, but I ain't rapping for them. They will try to flow this, it's never popping for them. Drop it like voodoo, chaka chaka doodoo. From the west to the east, feeling like Zulu. Want you full of fulu. They love the way I raise the bar to the roof. I be feeling more than a mulu. Hotter than an oven. Run the track like a road run. For some time but we're not done. Keep a distance to some mud, mud.
Mama kamba wana niloa. Kozi pene kata paloa. Mama kamba wana niloa. Kozi pene kata paloa. Mako, polo. Why you mona abi on the table?
Yeah, yeah.
Mako, polo.
Why you wanna be on that day?
Yes, yeah, she. Nimekosa kazi ya Mola haina makosa. Huyu kampa boda mwingine berosa. Vuta subira ngoja Mungu ajakutosa. Fitina nana sigeuze changamoto. Maneno mwachia minana na dawa ya moto ni moto. Ona nana wapo wanasema konde atapotea.
Konde atapotea.
Tembe kati ya gia chombo hiyo inabebea.
Chombo inabebea.
Mimi nakula kwa jasho. Nipatacho naridhika. Nasubiri kesho. Zamu yangu itafika. Nenda wambie wambie.
I wish to we. I wish to we. I wish to we. Hapa nilipo kesho ya mzijui.
Wezako wana kuchukia. Tena umepanga kukubania. Istoshe wao ni matajiri. Usijari wetu mia tuwa pili. Sinaga sifa za kujisifu najua. Kila kukicha kwa Mungu naomba dua. Aso nazidisha ili nizidi kusua. Wakinifunika kesho nitawafunua.
Tena wambie
mchanga hauzikwi. Unaubadilisha makazi. Uwezi zibariziki. Bure utaji nakula kwa jasho. Nipatacho naridhika. Nasubiri kesho. Zamu yangu itafika. Nenda wambie wambie. Nakula tungi mbaya. Yule dada anananga malaya. Ataishia pabaya.
Follow me on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Jerry K.
Hakuna pingamizi kwetu. Hakuna marama kukwetu. Hatuna maneno kukwetu. Tunapendana kikwetu. Akaka moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe. Akaka moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
Na sikatai kweli ndo shazama usinipige kipapai mia pokuwa kwa shaboga moyo usiurahai kweli ndo shakwama unachotaka sikatai najua bado amini hayo yamekuwa acha siamini si hakuna pingamizi kwetu hakuna madrama huku kwetu. Tuna maneno kukwetu. Tunapendana kivyetu.
Akaka moyo kangu nijipe.
Na na na
nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe. Akaka moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe. Mapenzi malofu na we. Weshida uraha ntapona na we. Nataka kapicha na we. Kumbusho pale tumetoka na we. Semini leo ni mimi na we.
Uhu mama.
Ni mimi na wewe. Hizi pesa ntafute na we.
Uhu mama.
Nitafute na wewe. Let me call you my India. This love is real naughty bandia. If I love you utakimbia. Cause my love is real naughty bandia. Hakuna pingamizi kwetu. Hakuna marama kukwetu. Hatuna maneno kukwetu. Tunapendana kikwetu. Akaka moyo kangu nijipe.
Akaka moyo kangu mie.
Nijipe.
Nijipe.
Ukinipenda sana nijipe.
Hello, it's me again, Mr. Burudani. Take away the pen. Pore kwa kuchelewa, si unajua foren.
Nawapa vidonge kutuliza complete.
Hello, it's me again, Mr. Burudani. Take away the pen. Pore kwa kuchelewa, si unajua foren. Nawapa vidonge kutuliza complete. Kichwa sijabeba kama pambo. Akili nimetega kwenye chambo. Fulu chaji na fulu bando. Ukileta so unawekwa kando. Ana maseke ukitete muulize, ila kama mapepe tulize. Sema naye kama ulijua cheche imekuwa kasheshe. Wezi kuzuia mvua wacha inyeshe. Sema nao wadese utawawa bure sijalala. Nimeficha tumakucha huku ndani ndo kwanza kumekucha. Vunja mifuko waulize nani kachi wa buchi. Leo kama ni kishindo tingisha.
Leo
kama ni mzuka pandisha.
Leo
kama ni maji mwagika.
Leo
kama ni mnazi katika.
Leo
kama ni kishindo tingisha.
Leo
kama ni mzuka pandisha.
Leo
kama ni maji mwagika.
Leo
na kama ni mnazi katika.
Kama buchi limechanika, speakers ina kita, mbona pata chimbika leo. Yeah, yeah. Mama sita, take a picture, tunakikisha leo. Leo, 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 leo.
Hey, waweke warete mpira kati. Nimeondoka kidogo tuva garanti. Niko online, nataka kuchati. I'm not finishing, I'm just getting started. Mazungumzo bada ya habari. Cheza mbali, mana hali sio shwari. Nichanganye kama kachumbari. Chumvi paka kwenye chai, hii ya leo kari. Mebugi step, webu checky checky. If I'm not mistaken, umegeuza gazeti. Kitaka kazi ya jeshi, don't forget. Hakuna kukupeti peti. Ana maseke ukitete, muulize. Ila kama mapepe, tulize. Sema nae kama ulijua cheche imekuwa kasheshe. Wezi kuzuia mvua wacha inyeshe. Sema nao wadese. Kama ni kishindo tingisha.
Leo
kama ni mzuka pandisha.
Leo
kama ni maji mwagika.
Leo
kama ni mnazi katika.
Leo
kama ni kishindo tingisha.
Leo
kama ni mzuka pandisha.
Leo
kama ni maji mwagika.
Leo
na kama ni mnazi katika.
Kama pochi limechanika, speakers ina kita, mbona pata chimbika leo. Yeah, yeah. Mama sita, take a picture, tunakikisha leo. Leo, 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 leo.
Anane, 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 anane.
Mwenzako I feel so good pindi nikikuona. Mwenzako I feel so good pindi nikikuona. Awo mwendo unafanya kusudi na ulivoshona. Ati unakwenda au unarudi wakata kona. Nyuma na katuni za masudi ulivyonona. Hey, hey, hivi unapenda wavifua karoboti ama sana. Au waze wakununua mwaga noti. Oh, 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 Anita. Macho kama unanita. Sasita, shepu vela sibita. Anita, macho kama unanita. Sasita, shepu vela.
Shubi, shubi, shubi.
All hail the king. Your speakers have been invaded by DJ Jerry K.E.
Who you fat
soul? Wala ana tu yumre mwese ataki tonane.
Why?
For sure baby you're mine.
Why?
Iwe usiku
niwe mchana sipati hata kampani usizuke baadaye sunipe data umefanana na mama Relaxi garden Tupate mango passion Najwa napendaga fashion Zawadi ya jeansi dozen Nikikona tunasmala taukinuna Mimzima Ilo jichoka upuwa imeitafuna Mazima Shaweka sana lingo Hadi ulimbo Wala ana tuyo mremo Siata kitona ni For sure baby you're mine Iwe usiku iwe mchana
Follow me on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Jerry KE.
Are you nice?
Naona napumbazika Unishika Ungipo hapo Unafarigika Mambo yako Mahaba yako Nomana natononoka we
Wana 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 Pale tulipo kutana Mikono tukapeana Macho ya katizamana Wana 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 Pale tulipo kutana Na makubadilishana Nafsi kukubaliana
Marathi, yeza siwe na dawa kwa penzi ya kapona Rabi, ameni bandu sura jeuri sina tena wendo ganzi Meni maliza hasira siku mwe kisema
Nidekeze, nilewaze, washushuke wanyamaze Nikinunga, nibembeleze, usini pepe nipulize
Watome wa shituke, roza uzi wa ume
Mini pike ule chote Unenepe upeneze
Wana 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 Anajari
Kikiyama
Kikiyama
Kikiyama Nata kwa bibiria Nashika na masafu Na mingu dunia
Kibakuli ifunua moyo wa fura Sura za mafedhuli nye usifi zime wa fura Wasome kwa zaburi wa garatia hawashindi kudura Ili penzi tanuli wa kivamia litawavulula Hani kuna nazi mini kamu etui Tule walimbazi
yetu mapacho pacho
Kisha tuanze kazi, usiku kwa asubuhi Walitumwa geradhi,
mambo ya soko soko
Benzi sarafu, ina pande mbili
Shilingi ya mara mara
Mwenge wewe bichwa mie
Shilingi ya mara
Kidore tu, tuwalingishie
Shilingi ya mara mara
Doli doli samwela
Shilingi ya mara
Why you dumb as I know what you do now? Yeah, you there, nobody there Take over my whole space Rock my white shirt Oh, dance, yeah, shaka Anything for you, I shaka Sometimes the body might be too lazy But when you call me, I go busy I'm a talk to the watcher Checking watcher Sometimes the pocket may be too low But when you call me, I go still show
My love for move
go pay me a gun. Cause I love you, and I want to give you all my love. If we argue, she'll tell me long.
Ina pande mbili
shilingi ya barabara
mwenge wewe bichwa mie
shilingi ya
kidore juu tuaringishie doli doli samwela
asa baby komesha
jishime jishime ngu
jishime
jishime ngu
jishime uwe jende wajue mashauzi umesali wana
Nasikia mnabebwa kwenye ma playlist. Nasikia mna undugu na hawa journalist. Na bipi kusu hizi beef za kule na huku. Sijui kusu beef chief mina kubia kuku. Wapi nani lini? Who when why? Who am I? Maswali kispy. Una wifi? Wifi sina chief mini kuna wife. Unaandikiwa na niki? Sijui yo kalamu jomba naandikia biki. Unatoa nyimbo nyingi? Sikumbuki kutoa nyimbo minato waga hit. Eti who am I?
Tabasamu juni meza ya my brother.
I don't deal with man. I don't go to Manchester or Mandeville. And I believe things are going to happen. I don't use the word manifest. And if there is a problem, I don't use a manual. You understand? I don't even have no manners, you know, sir. And this DJ is very talented. A lot of them are hypocrites, and they don't like him because they know he's on a straight gal journey.
Now hear this.
Now hear this.
Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni vani boy, yupo na mtoto atandale.
Amaboko,
eh, amaboko,
amagulu,
eh, amagulu,
amaboko,
eh, amaboko,
amagulu,
eh, amagulu,
agasi.
Watoto wa bibi wanacheza kote mpaka kwenye matope wanavua wiki. Kama wamegombana na ebito, fanya kama unadukua.
Twende sasa,
unanengua.
Twende sasa,
napika na pakua.
Twende sasa,
chukua.
Twende sasa,
sema bo 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 bo.
Tunakesha popo.
Leta chupa kwa chupa na moshi tulewe.
Tunakesha popo.
Nasema bo 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 bo.
Tunakesha popo.
Shika pesa tusepe silali mwenyewe.
Tunakesha popo.
Ana sasa mbua.
Kalewa
ana kipeno.
Kalewa
ana jichetua.
Kalewa
ayayayaya.
Kalewa
amaboko.
Amaboko.
Amagulu.
Amagulu.
Amaboko.
Amaboko.
Amagulu.
Amagulu.
Agasi.
Asa baby show, show nyesha litokupa mama. Baby go, go, mesha usijali lawama. Kana sipiti titi,
ji,
kwendofo chichi chichi,
ji.
Katoto kuchi kuchi,
ji,
kwenye kuchi kichiki,
ji.
Kwenye nyomi kichichi, kwenye nyomi chichiki. Tuende paka monu
kipiti,
pinza meshi monu
kimbiji.
Katoto kana papara,
papara.
Kupigwa nyembe kipara
para.
Mkuta kama sigara
para.
Nasema popo popo.
Tunakesha popo.
Tembeza cha ukucha na monde tulewe.
Tunakesha popo.
Panangu popo popo.
Tunakesha popo.
Kama kigo mafuta silale mwenyewe.
Tunakesha popo.
Ayayay.
kimempan.
Oh kidaluso
kimempan.
Kaisha leo
kimempan.
Kusomba kama fuso
kimempan.
Umo
amaboko
eh amaboko
eh amabulu
eh amabulu
amaboko
eh amaboko
eh amabulu
eh amabulu.
Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni vani bo, yuko na mtoto atandale. Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni vani bo, yuko na mtoto atandale.
Sachezesha kilasi,
kilasi
Achilles, Achilles,
Achilles.
Sazungusha Achilles,
Achilles,
Achilles, Achilles,
Achilles.
Aga kauna kibana kwa kwa pa,
Achilles.
Kilete kwa kwa pa,
Achilles.
Mama unarusha na tapa,
Achilles.
Swa doctor,
Achilles.